Chebe.
Uso mtu jamani.
Umanisha nini?
Uyu malaika. Asa duniani unafanya nini hapa?
Oya.
Ausiki njoto.
Chinga on this one.
Uyu ni jini jamani.
Oya, oya.
Kaumbwa kaumbika. Na hapa duniani unafanya nini hapa? Si uludi zako peponi.
Oh, oh. Chebe.
Oya mateso. Unawapa mateso.
Bili ila kana wasitaka feel kamejariwa shape wasitaka feel kamejariwa nyota bahati na rangi ya glow wasitaka feel
wananuna kisa umewazidi nyota alafu umewazidi utundu umewazidi jina ustar hata kiroga ushachaguliwa na Mungu
jamani
kumaanisha nini
huyu malaika hapa duniani unafanya nini hapa au sikii ndoto
mama yangu
Nijini jamani Kaumbwa kaumbika Na hapa duniani unafanya nini hapa Si uludi zako peponi
Oh oh
Oya mateso Unawapa mateso Wakikuona Wanapata mateso
Oh oh
Mama ilo shepu Nitaifilis mabandru
oh.
Na kumilikisha kampuni
oh.
Nitamuza kana ntoza krunzima
Adidoze
Utaifilis mabandru
yeah.
Wananuna kizo mazidi kipatro
oh.
Ola, niziki mafungu
oh.
Umewazidi jina ustata kilogo mebalikiwa na Mungu
Uyuso mtu jamani
Kumanisha nini
Uyu malaika
oh, oh.
Asa duniani unafanya nini haba Au siki njoto
Mama yangu
Jamani, kaumbwa kaumbika Na hapa duniani unafanya nini hapa Si uludi zako peponi
Oh oh
Oya mateso
Oya
Unawapa mateso
Wenye pisi mama
Wakikuona
Oya we
Wanapata mateso Oya mateso
Oya
Unawapa mateso
Kichuzi me pisi mama
Wakikuona
Oya we
Wanapata mateso
Nikwa kupungu Tamani pachike rungu Wanaona gundu na pisi zao za mafungu You are so pretty kwa na wena shukuru mungu Da utamu zime ni koya
Oya
Nipende nkupende tusipoteze muda Baby show me you please show me what you got Utamonya pukundu na nguruga
Adi kwenye nani umechola tatundo inanpandisha mashetani
Uyuso mtu jamani
Ni mtu anapenda kukesha
Uyu malaika Asa duniani unafanya nini hapa
Oya we Oya
Ausiki njoto
Mama yangu
We mtu anapenda
kaumbwa kaumbika Na hapa duniani unafanya nini hapa
Kumanisha nini
Si uludi zako peponi
Gachi
Oya mateso
Oya we